Riama la supreketa barando. Shalaba hunte bere baduse. Selamande rebo shalaba hante be kaloba. Shali kapau. I hear the wind of the Holy Ghost swiping this place. Ari proketa le zumariani sokopa. Sharabahante de baharaba. Messiah. Messiah. Messiah, Messiah, Ali Kositeka, La Supra Kiyama, my Father, my Maker, for thine is the kingdom, the power and the glory, Rania Kusatia, Ali Ketusapai, Shali Kete. The one who is, who was, and is to come. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Messiah. Kila goti litapigwa. Kwako kila ulimi utakiri. Kama wewe ni Bwana. Kama wewe ni Bwana. The anointed one. The most separated one. Prophesy, prophesy musicians. Wewe uliyeko, upo, utakaye kuwepo. Kwako, kila mtu atakujia. Wewe unayejibu maombi. Kwako, kila mtu atakujia. Kwako, kila binadamu atakujia. Watoto wako, tumekusanyika. Bado, usichezeshe light. Atmosphere. I'm out and now casini. I'm out and now shurani. I'm out and now casini. Hakuna chochote cha kukuzuia. This atmosphere will fight for you. This atmosphere will fight for you. I see the lion. Life recording inaninganganisha nimalize wimbo. Lakini Roho Mtakatifu ananiambia this is for one person. Can you give me some time? Rapisho kata. Lesu ketia bahaya. Lesia na mahanko zeba. Keep going, keep going, keep going, keep going. Ascend to that mountain. Ascend to that mountain. Ascend to that mountain. Ascend to the mountain. Ascend to the mountain. Yeriko yako ya muda mrefu inaanguka. Yeriko yako ya muda mrefu inaanguka. Anasema nikiinuliwa juu inawavuta wote waje kwangu.
Ha ha.